not.
Bless you, Lord.
It's so nice to get to come to the house of the Lord.
Amen.
I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem,
patutshedze mukomana ndi zvabudu kona udzanduni ya murena ndi umburori ndova ndi kuguda mamwe mangwaro chimwe chipinga chopedawo uno ari musi Yesu achisvika tsini ya Yerusalema uri vafunziwa vavo vatakusamato avo unovavona mudzimuketwa ngeikuru uno vatomotakara vari zvino muvuso udzovuyedzedzwa.
And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and
unohoyu munna mukenengene we avachiko amba kana chiko amba nga madalo awa Palestina zvine zvino uno ari vatu zvino kamwa wopirawo vadzakapeti hune musi vachigonya ntamu edzi uno valavelesa umona na Piripiri nira ndi Yesu na vafunziwa vava vakayo nga icho chipinga uri musi vachivona dhorobo vatomurira.
You know, I believe there was something those disciples in those days felt that the kingdom would be restored again, and now it's almost time.
Ova una chimwe chitu che avo vafunziwa nga ayo maduva vachipfa uri muvuso dzovuyedzedzwa hapo uno zvino ndi chipinga uno ndi atenda uri vudzipfi vureka vathu uri muvuso urugero vuyedzedzwa hapo.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor, has just spoke to me about
mukomana Neville wavulenda na mufunzi wavudi ovachiko amba na nanga dziningedzo dzamvuseredzo ine yakuda apakata Bernekei ngamasiku asigati urabira ngazo uno ndamuvudza ndihumbura uri chidova chitu chavudi.
You just can't have too many revivals. And many times we get the wrong opinion of a revival.
Nitova ningasive na mvuseredzo nyinji, unozvipinga zvinjiri vana mumburusi wone nga mvuseredzo. Mvuseredzo asimanda nga udzisa nirabviniswa, bedzi ndi avhusuredza hezo zvine rava nazo.
And I like to say this because I say it from the depths of my heart. I begin to find a different feeling around the tabernacle than what has been for a long time.
Amen.
A feeling of a deep spiritual sense.
Ngauri ndizvi amba ubva kudzivana yambiru yanga uri nditomo wana chipfi chopamba nawo umona na tabernacle upira zvava zvihonerwa chipinga chirapfu chipfi chachimuya chodziva parawo ufanane zvava zoraro kare murawo icho chitu chine chadzura muno china mutewo kwatawo muno ndi apurupero uri mudzimu udzopatuchedza ichi chivizo chituku uno hapu kamanda ashu.
And I see the building program going on, and I think that's a great thing.
Muno ndivona mbekanyamushumo ya upata ichi kubvera panda uno ndihumbura uri ndi chitu chavudi ngauri zvino kana nga murawo rine vatu varuwa rikuya ubvura mapfumo uno ranekedza zvondani zvavana vashu uno rachimbira ndira ya musuku iya honta. Limwe dhuva ndofira uro rusvayo rwavukati zvino rwa mimwaya futanu nditova ndingasirimwe hezo azvivonari kunga ndikare henepa zvila ndichikadzihwara kurozari ya Krismasi na inosvika fumi maro fumi rati mimwaya fumi marenga kukare bedzi yosoko nyamarara. Zvitosumbedza uri hapa harina mudzi uyawo panda bedzi rikotodza munhu une wakuudza uno uyo ndi mudzi une mudzimu ndi mupati uno aungavi na magumo henepo.
This morning, as I was speaking on the subject of Mother's Day and trying to place Mother not as she really is,
aya macheroni bunga ndova ndichiko amba nga tero ya duva la vomme uno ndichiko lingedza uvea mme husinga ndira ine vavangayo kauke gura na uonyana na hezvi zvote tonga yawe kana chidhuro muringa chawe kana chidhuro na bodho thuku ya maruva yodzura tsinaye bedzi mmeka mvuwo ovuyiswa murau kavuswa hawe uno na uima achipenya sakosikadzi. Ndinga nḓila ine nda ṱoḓa humbula nga ame anga. A thi takaleli humbula nga hesa zwine a vha zwone ṋamusi. Kegula, ndi takaleli humbula nga zwine zwa khou ḓa. Uno ndi a zwi ḓivha uri ni ḓipfa nga uralo nga vhome anu. Humbulani nga hesa zwine a vha ngomu mbiluni yawe. Naho vhanzhi vhunga murendi a tshiri vhutshilo ha vhungo mulelutshela fhedzi anga vhutshila hafhu u to ni itela tshiṅwe tshithu ngauralo mudzimu khou ya u ita nḓila uri a kone u tshila lini na lini na inu ngauralo ndo takala nga izwo. A thi ḓivhi ngani ndo itei nḓivhadzo ano matsheloni ya uri ndi ḓo amba madekwana ṋamusi ara murendi a tshi funa kha ndi nnyi uyu. Zwa vhukuma a thi ḓivhi uri ndi khou ya u itisa hani izwi. Izwi ndo vha ndo farakanea vhuyo swika awara na minete ya fumi yo fhiraho kha mbudziso masiari oṱhe. No nda vha na tshipentshela na ṱhingo dza shishi. Ndo vha ndi nga si dzi ite. No ndi khou ṱoḓa u isa phanḓa u rabela dokotela Sam u khou fhola. Nahone ri a livhuwa na dokotela Baldwin na vhome Baldwin vhoṱhe vha khou fhola vha khou lulama. Ndi khou ṱoḓa ni tshi vhea tshiswa kha mutevhe wa thabelo dzanu masiari ano. Iyo ndi Herulis fhasi hafha, Rapilis, Heri ndi khonani yanga ya tsini. No lwa tshifhinga tshoṱhe tshe nda mu ḓivha ndo elekanya uri o vha a mukhreste u swika ano masiari musi murathu wawe a tshi vhea khumbelo ya u tshidzwa ha muya wawe. Mukomana Mike Egan o ḓisa mulangandaka washu hafha o ḓisa mafhungo huno Heri u kha nyimele i shushaho nnḓa ngei vhuongeloni. Ndo vha ndi sa zwi ḓivhi uri u elekanya nga uralo fhedzi o litsha mufunzi wawe masiari ano kana mufunzi wa tshivhidzo tshine aya khatsho huno a tshi ṱoḓa nṋe ndi tshi ya nda mu vhona. Huno ndi khou ṱoḓa u ya nda mu vhona nga uralo rabilisani Heri.
We're glad here tonight to recognize.
Ro takala hapa madekwana ṋamusi u limiwa khonani yanga hafha u bva fhasi ngei Georgia, mukomana Welch Evans na muta wawe ndi a vhona na vhaṅwe vhadali vhane ndo vha ndi sa vhaḓivhi zwi a konadzea uri vho vha vha fhano matshoni ano. Ara ndi sa khou khakha ndi vhona mukomana na khaladzi Elma Collins murahu hafho u bva Phoenix, Arizona. Oh, ani athu shanduka. Ni vhona uri nga ni tea u vha ni kha zwiambaro zwanu zwa tshiporoni. Huno ni tshi bva Mililani. Huno ri a ni ṱanganedza murahu hayani. Ni nga si ni humbele uri ni sale hafha ngauri no wana fhethu ha khwine ni a vhona. Ndi zwavhuḓi hezwo, Phoenix. Nga takalela u dzula henefho ḽiṅwe ḓuvha ne muṋe. Uno zwenezwo ndi vhona mukomana Smith hapa wa tshivhidzo tsha mudzimu ndapo. Mukomana Smith, ndo fhiwa bugu yanu ṱhukhu ḽiṅwe ḓuvha kana mulovha nga masiari ḽo no kovhela, a thi athu i vhala fhedzi ndo ḓo i pfumbisa tenda fhedzi ndi tshi ḓivha uri no i ṅwala zwi tea u vha zwa vhukuma maṅwalo a vhukuma. Mudzimu ani fhatutshedze nahone ndi a kholwa i ḓo bvelela. Uno vhaṅwe vhanzhi ndi nga amba nga uralo no ṱanganedzwa fhano tabernakeleni. Uno ndo ḓifhelwa nga ulo luimbo matshoni ano lwa khaladzi Striker we a imba u khou lavhelesa nga kha mabuli khaye. Vharathu vhanga vha Mennonite hafha ndo takala u vha navho. Uno o weni noṱhe khonani hafha ndi a tenda u bva ngei Illinois murwa wawo u khou dzhia dzi rekhodo nga murahu. Ndi tea u ṱangana navho hafhu. No vhanzhi nga maanḓa ndi nga ni songo humbula uri ndi khou ni sanda ara nda sa vhidza dzina ḽanu fhedzi ndi khou to ni ṱanganedza noṱhe. Zwino kha ri vhale madekwana ṋamusi u itela ngudo ya luṅwalo kha Mateo ndima ya fumbili nthihi ri tshi thoma kha ndimana ya u thoma na u vhala ri tshi tsa na ya vhufumi nthihi yo katelwa. Uno musi vha tshi sendela tsini na Yerusalema, vha swika, huno vha swika kha Betele, kha thavha ya mitwaro, zwenezwo Yesu a ruma vhafunzi wa vhavhili, a tshi ri khavho iyani kha muvhundu wa tsini, no nga u ṱavhanya ni ḓo wana mbongola yo vhofhiwa, i na mbongolana, dzi vhofhololeni, ni dzi ḓise kha nṋe.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord has need of them. And straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled.
Inu ni dori, murena una mushumo nayo, huno nga u ṱavhanya a vha ruma. Uno hezwi zwo itwa uri zwi khunyelele zwe zwa ambiwa nga muprofita a tshiri, muudza vone vananyana vatsioni vonani khosi yanu iyadza nga vulenda yo namela yone mbongora na mbelesa ina mbolana.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
Nobafunzi vavaya, unobaita sasa Yesu aredza, unobadzisa mbongora na mbelesa, unobavea zviambaro zvavo kayo, unobaidzudza nepo.
And a very great multitude spread their garments in the way and cut down branches from the trees and strode them in the way. And the multitude that went before,
and that followed the cry, saying, Hosanna, come, Lord David.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? And the multitude said,
Yerusalema,
this is Jesus,
the prophet of Nazareth. Magogwari, ndi Yesu mprofita wa Nazareta.
Oh Lord, we wondered just what we would have said if we lived in those days.
Oh, Mrena.
And as we are making preparation, Lord, getting our hearts
prepared,
bringing all the sheep that we can gather from the harvest fields, we are thinking and in anticipating on the time that we shall see him.
Riko humbura na ulindera kachipinga chine radomuvona achiidza chikogada berechena achitsanga passage dzavugara.
To change and fashion this old corruptible bodies of ours into a glorious body like unto his own.
Ushandukisa na ufusurudza ii isinao mibili ya kare yashu kama mibili wa bugara ufanana wawo. Unuunga sive na chivi kana chumwe chiga, charufu chine cha dhubia cha jena, unudhumubuwa na sazune abazone na chila, unenda mufuna nga kazukati zote zidao.
We thank thee for this church and for its pastor and for the trustees and the deacons and for every person that comes here,
we are living on a chichi zona mufunzi wacho, na balangandaka na madikoni, na mutumwa na mumwe ane adhapa, na badari varekoroni dzashu, nguza sambiliti, pizuvakachi mushitumba, rudumbera uruva patucheze madekwana na musi, ngabuhone hao.
And feed us on thy word, that we might go from here tonight with the determination to be
uno uri kanzwe nga ifilao uri rive hapa madekwana na musi na udhimi sero baba Kristu vakwino vane runo vavone ngave richituwa na fulufelo liswa mbilini dzashu na dakaro rulindela vuya hawe.
If by chance there would be some among us who are sick and afflicted, we would not
ara zvaitea havana vamwe mukati yashu vane vakurwara na utupe arenga hangu varabere uriva richidza kaichi chipato madekwana namusi unoroku vangano itera urosha vadha vachirwara ngave vachibva vopora.
And we would ask for those that are convalescents in the homes,
unorumbe chera na avo vasakoni chitu mahayani na zvipadera naone vakamimbete ya matupu rearabera o mudzimu uri kati chero yavo idosvika pasi kavo.
We would pray for those that are indifferent tonight, that has not yet tasted.
Ridorabera avo vahane dzavo madekwana namusi vane avatutichera naone vavona uri murena ndi wavudi vane vasizvidive uri zviamba mini ufuniwa nga mudzimu vatova vasapfesesi zvine makupfukwa ngazvo.
Oh God, may some radio broadcaster some way touch their hearts.
Amen.
And their emotions may be
turned. Oh, mudzimu ngave dzimwe kasho dzaradio. Kana imwe nzira dzichikwama mbiru dzavo unozvipfi zvavo zvidzekavone panda musimunangu wakatuchero uchingavharwa unovasara ngamanda uimera katuru usina katuchero.
Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord.
Rituse murene Jesu turi arabera ngadzina la murene Yesu naoitera kugara hawo riasihumbera. Amen.
The people were so crowded around the gates and the streets were jammed and there was not even room for people to sleep.
But babo dara mwana na koro unostara tazotsitsikana unohusina fetu auri vathu vaedzere wavo dzuranga ndaruvonda mbandeni dzote ngauri heyo vaipaseka.
And people come from all over the known world to worship at this time.
Uno vathu vadza ubva kha mashango ote adziveyawo uroshanga chino chipinga ndi chipinga chine ngwana ya chitavero ya taviwa une yone yo imena ndamulero yavo ubva Egipita kha vupfuri.
And they kept this annually every year this great Passover took place. And it was one of the
Novo Burunga Hesi, Mwamwena Mungwe, Paseka Kurene Yete, Novo Huchingwe, Chasipiwa, Santesaswa, Ganabutamba, Rediaba Yuda, Garzuamba Chipinga Cheba Boporodwa.
All people love to think of that, the time they were delivered.
Vathu vothe vatakaira uhumbura nga izvo. Chipinga cheva vofolowa uri hani mumwe namumwe washu madekwana namusi anga humela murau kha chipinga cheva vofolowa zvecha amba karine.
I can remember in my own experience how my poor boyish heart craved.
Ndiakono erwa kha chenjemo changa zvauri mbiru yanga itungufadzao ya mutukana yoturutshelwa hani kwama mudzimu ndaerekane o arananga toya ndakokonya kha munango wawe. Unondamba nairo chipinga nyana.
And of course you know my story.
No auna zvimwe ne adivangane yanga ndina bambiri na penisele. Ndova ndichikoya umumwaira vuripi ngauri ndova ndisingasi ambe naye. Ndova ndichizvidiva kuti udzira matakani ngauri ndomupfa. Naone ndonovona achichimira matakani. Uno yo
a certain old familiar path that I used to go down when it would be hunting or going fishing. I thought
Yo dhoweleo ya kare jiveo ndira yenda vandichi tangayo musi ndichi yao zvima kana ureya ndere kanya ndidoto uombera kamuri ndavu rumena kavo Yesu na imwendira urimu waru wanga uve kambiru yanga.
Oh, that night down yonder I might forget my age.
Oh, uobusiku fasinge iseri ndinga hangwa mingwa yanga ndinga hangwa dzina langa chimwe chipinga bedzi ndingasivuye ndahangwa iyo awara musi achimupurusa kachivi.
Something took place down inside me that it's helped me through the great hours of darkness.
Chimwe chitu choiteya pasingo mukanne chechantusa nga awara kuri dzasvisi awara yaupurusanga muhwaro wachivi wantuchera. Nondova ndimutimuswa ndova ndichivumbwa chiiswa kha Kristo Yesu ubva zvenezvo.
And these Jews they come up each year and there was a fountain inside the church and they taken the bread and the bitter.
Unohava vayuda vayadha mwamwe namumwe unohova una chisima ngangomo achividzo unovadya chone chone chinkwa namiri vavaho nangwana unovanwa kechi chisima chividzoni unovatakara vothe ngauri mudzimu ovasumbedza chiridzi.
So this being the Passover time and not only was it the Passover but it was a special Passover. You know there's sometimes
ngauraro hechi chiva chipinga chapaseka bidzovo paseka chipenchera. Nediva huna chimwe chipinga chine raya chividzoni na ridziro todouya pedzi huna chipenchera chinoiteya chimwe chipinga.
And this was one of those times the air was charged with expectancy. just as it is today. All the eyes of those who loved him was watching for him to come into the gate.
Kuna yechi chova chichimwe cha izo zvinga mupewo dananga ndavelero ungasora runa musi matote aavo vamufunawo ova omulaveresa achidza koroni unondi atenda nesichina musi kavo vane vamufuna naone vakumutodza mupewo dananga ndavelero.
When we are living in this day, when the earth is actually has become one great
musi richikuchira kalino dhuva musi lipasi lichitova rupuse rutiri urwane uno sainzi kurivudza hutova na minete miraru swika vusiku kati nondi anivudza nova nichikuvara sanne rimwe dhuva nganeya uyu murangambinge mbini ari uri arari hei yova imwe ndwa idoti yopedza hei minete miviri kana miraru. Maduva kare aurwa na utunyi chazvigidhi naugwa mirindi yaudzumbama izvo zvofera vavira urindwa ikotevera ikodova minete miraru kana mina. Rimwe dhuva mumwe mutu asadzivarekani ukoyotibhura na utunyi chadzimwe dzaidzo bhomo nomusi vachiraro rina maimo autecheresa mumwe nahumwe utunyi chamurau hapa shango litova lingasizviimere hezo. Mumwe namumwe kapaseka ozvidiva uri chimwe chiti chikoyobverera bedzivava vasadhivi uri nimini.
Most everyone knows that something's fixing to happen. Everyone knows that.
Unondinganzira ine zvavangayo namusi mumwe namumwe uya zvidivo uri chimwe chiti chikotoda kubverera mumwe namumwe uya zvidivo uri hezvo ndingaamba namuita zvivi ndingaamba namurengisi ndingaamba nanyinanyi uno oho ndichipinga chausa awera kashango.
But you can talk to a man or a woman that's looking for him coming and the glory is on their face shining out.
Vidzinengamba namunna kana musadzi ane urindero vuya hawe unobugara vukachipato chavo vuchipenya vane vakoraveresa kutambo kuhurwane ngauraro mupe woto wodzara hapo ngauraverera chimwe chitu chichiteya. Shangwa lidzivi zvine zvakoda uiteya bedzi chivudzo chamudzimu achirawo chiyadziva zvine zvakoya uiteya.
They know that soon the trumpet will sound and we'll see him come riding out.
Vazvidivo rusikare parapara idorira unorudzimona chiga achigada vabgara nekabherechena nambidza tadhuru dzichimutevera noavo vofoka Kristu vadotakurirwa tadhuru unovadyiwa tangana naye chikarani ndizvinororavera zone rakuturucherwa zone.
And we're told that the souls of those mothers and so forth we spoke of this morning.
Uno rovudzo fimimiya avobomme na zvimwe zvera amba ano macheroni vasi aletare yamudzimu ikorira usvikarini murena usvikarini mme vakotodza nibona ufanana inwi nichikotodza uvavona uno vafunwa vashu vakotodza kutangana na rine munga richikotodza kutangana navo.
What a reunion that'll be when he comes.
Udobo utanganyiswa de hunodova musi achivuya utangana navafunwa vashu ravona kamiviri yavo mvuo unonga ugara patswa unova chikuchimbira umona na ifa la mvuo.
Watching their character, how it's changed, the meekness and quietness.
Ravelesa mvumbo yavo ngandire yashanduka vurenda na vhudha uno aungavuka karika na uima ima na upupa na ura ngau rote rudova na uya ngau saferi hauchira rote. Oh, hechi chikati chihuru chamazhuru zhuru chinera kuchira kacho utova huna chipinga chisicha chitu utogonya na urara na ujavura mulandu ndiduva liofisawo.
Then, as they waited for something to happen, it was too bad.
Zvino zvobunga vachirindera chimwe chiti chichiteya zvova zvovipa ngamanza uri vunji yaavo kapaseka avongovuya vamuvona naavo vozvidziva uri chimwe chiti chikoiteya bedzi avongomuvona.
So will it be at the coming of the Lord.
ngauralo zidoralo kha u vhuya murena huna vhathu vhanzhi vha soko awela ṋamusi vhane vha zwi ḓivha uri tshiṅwe tshithu tshi kho ḓo itea fhedzi a vha nga muvhoni
of the midnight to catch away that little church.
Amen.
Ngauri u ḓoḓa u dzika vhusiku kati u gavha hetsho tshivhidzo tshituku tshine tsho lavhelela na u lindela na u ṱulutshelwa u mu vhona ndi vhone vhane a ḓoḓa a takula.
Many of the world who is living on the glamours and the feasting their souls upon the things of the world will never know what happened until the church has gone into glory.
Vhanzhi vha shango kutshila kha u penya na u kanzwa mimuya yavho kha zwithu zwa shango ani nga vhuyi na ḓivha zwo zwa itea u swika tshivhidzo tshi tshiya vhugalani ngauri u ḓo ḓa sa mbava vhusiku ha u vha dzhia.
Now we find out that this expectation that God comes to those who
ngauralo ri a kona u vhona uri ro vhuya hafhu fhethu thihi zwino ri wanulusa uri heyi ndavhelelo uri mudzimu u ḓa kha havho nga kha maṅwalo oṱhe ndi tshithu tshithihi uri vha u dzulela u ḓa kha havho vho mu lavhelelaho tshifhinga tshoṱhe kha havho vho lindelaho mu vhona. Zino ndi a kola uri ndi fulufhelo ḽine vha kha mbilu dzashu madekwana a ṋamusi. Zwono vha miṅwedzi ya rathi yo fhiraho ndi a kholwa ndo vha ndi tshi khou ṱanziela kha vhaṅwe vhathu una nda ri o u zwi humbula uri tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe a nga vhuya. Na uri ndi mini zwo itaho uri ndi ambe izwo ndo vha ndi tshi khou amba nga mukoma na Bosworth musi ndi tshi yo mu vhona mukhetho wa kale musi ri tshi pfa ri khou lova miṅwaha ya malo i fhiraho mufumakadzi na nṋe ri tshi khou tsa fhasi uyu henefho mu vhona phanḓa musi a tshi fa ndo to tea uri ndi ambe tshiṅwe tshithu khaye. Ndi nga takalela u vhona vhakhethwa vha tshi dzhena vhugalani uno ndo to tea uri ndi mu vhone uno ra thuthubisa mathaela kha guluhi fhedzi musi ndi tshi swika henefho uno nda gidimela kha munango kha khuḓa ṱhukhu ho vha ho dzula khotsi wa kale uno a vusa ṱhoho yawe musi a tshi mmbona ndi tshi ḓa zwawo zwa kale zwanḓa zwawo zwo kalaho na ṋama yo nembelela uno a kukodza tshanḓa tshawe kha nṋe uno nda mu doba nga mukulo nda tshema khotsi yanga gariki dza Israele na dzi berenepo ngauri o vha a mukhethwa munna muvhuya.
Do you believe that you'll get well? He said, oh, I'm not even sick.
Uno nda ri mukomana Bosworth ndi khou ṱoḓa u ni vhudzisa tshiṅwe tshithu. Nani a tenda uri ni ḓo fhola? A ri, oh, a thi khou vhuya nda lwala. Nda ri zwo ralo thaidzo ni mini? A ri, ndi khou ya hayani. A ri, ndo neta nahone ndo tamba, ndi khou ṱoḓa u ṱuwa hayani.
I said, then you realize you're dying? I said, I want to ask you something. Back down to the 70 some odd years of ministry, what has been your most glorious
moment? Dar zwenezo uya limuwa uri khou fa. Dar ndi khou ṱoḓa u ni vhudzisa tshiṅwe tshithu. Murahu fhasi nga kha ya fusumbe miṅwaha ya vhushumeni. Ndi ufhio mineto wa wa vhugana. Na ni nga amba na nṋe muṋe wanga. Uno ni mbudza uri na tshenzhe mu tshifhio fhasi u mona na mutala. Une ni nga amba awara yanu ya khulwanesa.
I shall live to see his age. I'll never forget as those dark eyes caught me over the top of those.
Ndi ḓo tshila u vhona miṅwaha yawe ndi nga si hangwe musi ayo matomatsu a tshi ntsedza nga nṱha ayo magilasi. A ri murathu wanga funeaho hetshi ndi tshifhinga tshihulwanesa tsha vhutshilo hanga ndi nga si humbule nga tshiṅwe tshifhinga tshe tsha vha tshi tshiya vhugala u fhira zwino.
I looked him in the face and I said, sir, do you
nda mu lavhelesa kha tshifhaṱuwo huno nda ri muṋe wanga vha kha ḓi zwi ḓivha uri vha khou fa. A ri mukomana Branham ndo eḓela henefha ndi mu lindela minete muṅwe na muṅwe a tshi vula uyo muṋango huno a ḓanyisa yani nae ndi yone nḓila ya u fa ndi yone nḓila ya u ṱuwa.
Huno
vhunga ni tshi ḓivha uri phanḓa awara mbili musi a tshi fa ova edela kha koma lwa maḓuvha mavhili uno musi a tshipapama vuwa luferani uno a thoma u amba na mufumakadzi wawe. Zwenezwo nga u ṱavhanya o vha a tshi vhonala unga hu na zwine a khou ita uno a khaḓa zwanḓa rwa awara kana kufira na konani dzedza vadzofa ro mimwe ya fuina kana futano veva vava shandukwa kha chibidzo chawe akadana name awe na kuti awo shikachi uchiro wawo uchibva muviri wawe uno aedera kamusiemero uno aedera kazvanda zvamurena Yesu auna chinonga umushumera umulaverera.
And as I talked to this man about this and told that experience,
nondamba na huyu munanga Yesu nondamba echo chenjemo ndambe zvindari mune wanga oh na azvingavi zvabugara musiri chimbona oh arari achingadana musi.
He said, Brother Branham, don't scare the people like that.
Ari mukomana Branham nisongo chuisa vatu ngauraro ndari vakuamba mini. Ari o nisongo ningedzobvudza vatu uri shango likopera kana Kristo kuudza zviyambira yedza.
Oh, I said, no, I beg your pardon. To those who aren't looking for
oh, ndarai, nikuri mini. Kahavo vane vakumutodza nemafungu avudzi ngamanda. Ane vangapfa uri Yesu kutobuya uno haja chibidzo chawe.
Old age will be changed for youth. Joy will be given instead of gloom.
Waruwa budoshandukiserwa kavuswa. Dakaro lidonewa madzulone autungufara. Uchiro budonewa madzulone arufu. Usafa kaufa. Budoshandukiswa. O chipingade udivoru udoda.
They were looking for him. They were expecting him. And when he come, we found that there was two factions.
Vova vachikumuraverera. Vova vachikumutoda. Numusi achida. Rwano rwova una zvigwada zviviri. Chimwe chigwada chova chichawe. Uno chimwe chichirwa naye. Uno ndingandira ine razviwana namusi. Ndizve ubuya hawe. Hudzirero pandekanya vatu.
Every time when you find Jesus, you find those around who would be contrary with it. That's Satan.
Chipinga chiwana chimwe musi nichiwana Yesu niwana avo vane vadohanedzana nazo ndi Satani uno namusi musi richiumurangazo arivoni chanduko nyinji zvitova zvifanawo vatu voshanduka pedzi mimi ya vatu ayatu shanduka.
So when they finally looked out the gate and saw him,
uno ngararo musi vachiraveresa ngakoro uno vamubona chida achigada kaiyo tuku, mbongora chena, ngazo vafunzi wa votoma uuchema, mubuso watadulu woda.
The people run to meet him and all Jerusalem was stirred. There's something about
vatuba kidimo tangana naye, uno Yerusalema lotela dzinginye, una chimwe chitu ngazo, musi achida zvidzirelo dzikusa, uno mudzi wote wa dzinginye, uno vanga, vanga si zvidzumbe.
The preachers of that day had to give an account for this stir because it was at
no barere bailo duva bodotyo zvipindura nga uudzinginye varova ukachipinga chapaseka unovachema ndinyi uyu.
When the air charged and the coming of the Lord Jesus to Jerusalem,
musimupe woharifa, uno na uda murena Yesu nge Jerusalema, bobo tanganya mupe, gandaverero. Zibona nonga mudede zodotio diva, zizaba zichkwete. Zibona nonga chipe muru, oba chidoba os diva. Zibona nonga vangwe, bo chipe bo, oba chidoba os diva.
And it isn't changed any today, because the Holy Spirit is forerunning the coming of the Lord Jesus.
Uno asu yatu shanduka na musi, ngarumi ya mketo ukudhiva za ubuya amre na Yesu. Uno bungamu ya mketo uchitomo padarara, lalipasi, guru za mfusele zozotu intwa. Ume na huumwe, shigazu guru na butoro zono intwa, kozo zono vahone, siprofito zono va.
All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again.
Ukubangana wote ya patusezo za vapostora. Utia ubu ya mrao kachibizo hapu. Gauraro munga zora rosenezo. Zora rona zino. Mwenye wasa tendu kathirira. Dinyi uyu. Vangobabu batenda kamrena Yesu. Uruoba amuna wabudi. Vangobabu bari ni muna wabudi. Nisune mamba na musi.
They tried to place him as a Napoleon. A warrior.
Varingedzo muveya sa Napoleon, sorry. Varingedzo muveya sa George Washington, muna wa mafungo ngo
izi oba chifira
yeso.
Did you notice the reading of the scripture?
Nano jela njelo vala rumwalo bori weni mprofeta ane ava Galilea.
And they tried to say the same thing today.
Nobody gets wamba chitichiti na musi. Musi vachibona we muchimiro muhuru wa mureya. Viedzedza murau kamutakaro. Vararawo na vatupeawo umubona achishumisa muya wawe kachividzo chawe utarukanya mimbure ya vathu. Umubona achiita sazvo aita musi apano Kalipasi ufuredza zveamba uruzvoitea zvakuma zvividzo na vathu va vudzisa yezvi ndinyi uyu.
They didn't understand who Jesus was because none of them could recognize him by their school.
Abongo fesa uri ndinyi Yesu. Gauri auna na muti wavo we avachinga murimuwa nga chikoro chavo na obva ka seminari piyo na obva ka chikoro cha theology chipiyo.
Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. They are products of God's own choosing.
Unozora runa musi bunja vathu vodoriswa nga muyamuketwa avongo bva kha imwe seminari ndi zviveredzo zvaunanga mudzimu ene mune fedzi zvigana madhembe na zvimangadzo zvizvapfurufedziswa bhibhirini zviperekedza hoyu muyamuketwa bunga uchichimbira mukati ya vathu.
And they say today, what school are they from?
Unovara runa musi ni bvaka chikoro chipiyo. Gauto tavanya musi ni chijena dhorobo ufaramvuseredzo nani welaka denomination ipiyo.
I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest from the Irish Church in Louisville.
Ndova na mbusano nga masiara lavutanu na chipewa katolika ya Roma uvaka chipizo cha Irish nge Louisville. Unojisa kuri zenda diva zisi wa zoone kai muna wabudu wa chikora arebo Brenem ni denomination ipiyo dara atina ingwe.
And he said, then were you ordained? I said, yes, sir. He said, who ordained you?
Uno arizone zonano ordainiwa dara e muna wanga arininyoni ordainao dara mrena yeso ompamu ya mketo urela mapungu madhipa. Naone ampatendero zora rindi hone wodino hone ratoda.
Jesus never said to his disciples, go out to the
Yesu angobiya rikavafunzwa vawe ianika atiko sasaradza hezo zvitu bedzivochira duva lavo hangori chimbira ugude uvamushumeni vamimwa minji minji aririnderani dhoroboni Yerusalema usvika nichidhadzwa ngamanda bvonta oamba hezo kavatu vavasakoni usaina madzina avo.
And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witnesses.
Unonga mura hezvi muya muketo wodzaka ini zvenezvo ndidova tanzi dzanga wotenge Yerusalema Judea Samaria nakazvipidza zvalipasi ndihone uodheniwa.
We have no record of Jesus ever going to any school or graduate.
Arina rekodi ya Yesu achibuya aya chikoroni kana utapudza kaimwe seminari nawo huna seminari njidzo yemisonga dzina lawe kuitira ndivo ya vurereri kupira chimwe chitu chechava chihone kashangu.
We never had any record of him ever going to school.
Arongo vya ravana rekodi yawe achibuya aya chikoroni bedzi nawo hono vana zvikoro zvinji zvoimisonga dzina lavo pira rumwe rushaka rwa dzina lerone pasi yamatadhuru zvikoro. Arongo vya ramudiva chimwara bhugu nahone huna bhugu inji dzomwariwo nga hayi kupfuura mamwari otomwariwawo uno namusi bhibhiri yawo nebhugu idziveswawo irehone shangoni kamamwara ote. Bedzi niyavona nga madhuva audharerwa vouwerera ndinyi uyu niavona mudzimu dya chimwe chitu chine chavonara unga si chitu uita chimwe chitu kacho ndi zvine zvamuita mudzimu. Numusi vachimuvona chidha vachikogadha kayokoro vamwe vavo vari nemuna muhuru vararo namusi huna zvikoro zvatheology zvine zvafunza namusi uri Yesu ova amuna muhuru uri ova amuna wauruga vamwe vavo vari ova amuprofita.
Now if he was only a prophet or a good man, we're in our sins. He was more than a prophet. He was
Zvino arali amuprofita kana muna wavudzi rizvivini zvashu ova chipira muprofita ova chipira muna wauruga naone oba muna wauluga, naone oba amudzimu profita, pezi oba chifurezo, oba mudzimu obo na zona manu, utusa chibi.
And as he come riding in, lots of the people said, he's a healer. Always seen him open his eyes out of the
eye. We see him, ori amubona achibonyolosa mato amabofu riamubona chita zuhore ruzichimbire rimubona chinekedza tabelo unomukushani watichera mwana kuti zvenezo ururushaka rova richikumutevera lofo na kobe ndingandira ine magogo araro namusi vanji ara huna mupodzi mulandu vamutevera uno utova chimisima arali varwara vaya gidima vari oh nani dzotabera uri mureneso dzompodza unonga utavanya musi vachibva buengeruni kana kambeto wavurwadze kashango vaya humera ungambia kama tanza ayo kana nguruve kama tope ayo unga mangwara wachiraro vato mutevera zivuya zvine vadzwana kaye vato mushumisa rayone rayone kove kana chimwe chito chine mangawana kaye unovasiravero mushumera icho chigwara chikadziva honena namusi hovana vamapere vataye vopodzwawo unomutiya humera umurenda kana hova ufumi vamumwe wavo vahumera umune tendo novamwe vote vabvera panda vasina ndivuwo uno arali vathu America vane vopodzwa nga manda mudzimu vangaremburusera mbiru dzavo kamudzimu udova na mvuseredzo ine yadzova hone ka huru rushaka ine yadzovhara chipoto chimwe na chimwe chire mavengera mafora na whisky adzobviswa kambonano zvividzo zvidzodhara dzisiyeta adzingavi na muthu nga madekwana sonda uno udova na mvuseredzo ine yadzova hone nga ka huru rushaka pedzi musi vachizvivona zvichibverera zvine mudzimu aita vakadzita vamukosi ndinyi uyo ndinyana kuudha navabva gai ndinyi uyu ramandapiyo ane nakuzviita ndisonguvuya nahangwa ngejohannesburg south africa ndikadzivosvika ngamura waminete yafuraru ngabhupo ndova ndina maduva mararu navusiku mararu muyana ndoneta rusakonderirei vavanyisa mudhavini wehava una vatu vafutanu kana furati wavatu vokuvanga navo unozvisapiri namini ndichikadzidobvosvika kapuratifomu kusvika muya muketwa ndavona chinokudza apo petu lone bhisi unoyova ina chiga kayo durban ndavona mutumusi achitiya kukombechedzeya naunangavedzera kure hakotsiyawe namume ana murenje mutivi uya rati kana inchisi dzamaro uva mutuku kamumwe ovawambara hembe chena namagurusi bhanda ofara maruku awe uno ndarimwa uri ndimutanga muswa ndaraveresa murau apo bvono latuwa unozvenezo kachikatinyana ndavona chochedza choima ntamutanga muswa murau kavateteresi uno ndaraveresa nderekani ndomuvona umwe petu ndamuraveresa uno chochedza chadzwero vakaye rwaminiti dzigati uno ndova ndorindera mutarutchedzi achiyamba maipfi onotevera uno ndavona mutanga muswa muti oima arata makirachisi awe nomurenje wavo mupfupi kamumwe rainchi dzarati watsera pasi waedzana namumwe uno ndari kavo AJ Schumann vane vava ugarani madhekwana namusi ndarivo Schumann hutoredza maipfi anga ndibvona ari ndizvavudzi uno ndari mutanga muso dziro pasi enepo naembe chena nadzisaplenders kubva dhorobhoni inovidzwa Durban maera dzamadhana fumitanu ubuda shango ngabhizi uno odotionenga kuti awe namume uri adhe kuti otenda kamure nayesu uno una murenje muti mupfupi ngainchi dzarati kamumwe uno mutanga muswa pfupa henepo koyo oima achiningedza upfa kirachisi dzawe uno ndari mutanga muswa mure nayesu oupodza unonga utavanya murenje wa warapfa ngainchi dzarati uva woringanawo na ula mumwe vadzisa mutanga muswa kapuratifomu uno madhokotera vamutora henepo niyavona chifaniso chawe kabhuku yanga ndikadzitobvuma nepora minete sigati ndavona tuku goroi dhara ichikotsanga bhadha unoyasuva yadzunguruwa yasiza murau unoyatura muri musidzana mutuku wamabudzi abhulondi ovaisana mutana unondari ndivona tuku goroi dhara yatura muri uno musidzana mutuku wathoo yabhulondi waisvika wemimwaya yafumi maro ovhundu yamutana ekanyimere shishawo hauna upindurawo uno ndova ndingasimuvone umwe fetu kailo lihuru gogo la vathu uno ndaimainepora minete sigati ndari ndi apfesesa ndi nisongova asolawo ni murena yesu nga manda mvuwo orumela muya muketo wesapanda na mushumo wawe uno enepo ndavona bhono lichidhovola hapo ndova ndisavoni musadzi muswa zvenezvo fedzi oimawo pananga hapo oima chilachedza kunga ndichivona kachifanyiso uno chaima enepo ndagonya ntenepo uno enepo ova oedzera pasi yapuratifomu ndari musidzana muswa murena yesu oupodza uno atomorira mme avo vari ohai nisomo muvudzori atakuwe araro araro totakuwa udofa uno musidzana muswa imanga meneje yawo nga chihadhu achikochema na urenda mudzimu uno mme vanoka vawera katovo dzemusidzana avo edzera kadzo nandi mini nga chenecho chipinga mumwe muna ari kanyimera shishi avhuwa murahwa enepo uno adzuranga kamurenje mutii kachidhuro chitii uno mumwe kachimwe uno ari inwi muamerica ndinitera kaidhu yauri nimbudze uri ndidzina lipiyo ndine naita izvi ngalo uno ndiipiyo denomination yachividzo ine nawera kayo ni avo nazvitofana havazvipfesesi havakoraveresa isu zvitu chividzo achikotodhana na ubuya murena uno muya muketo ufana ukwatisedza ubuya hawe uhudhisa uri huitei nyamanda mumwe namuwe ukotodha udyiya ndira yawe ndinga ndira yezvava zvingayo henepo chigwada chimwe nachimwe chova china muumburo wacho fedzeyeyo asi mbudziso madekwana namusi asi zvine ndakoamba ngaazo fedzi mbudziso ine ndakoinivudzisa ndiri nihumbura uri ndimini ziyaniviredzisa ndinyi uyu ane akoutsa achigonya namashango usi mutu mutu anga asiita izvo zvitu ndinyi uyo ane akoamba naubudza vathu kavateteresi saudzuro hapa nga hapa napeto pamananawo kamitangano musi vasadzi navanu navo dhiswa hapa vachikoufa ndinyi uyu uyo musadzi muswa weajena kandovedzo macheroni ano wevege taro dzopirawo achikoufa ngapfuko udzurane pakachitarata chamaple vomme baiting ndavusa madhokotera mararu eavainayo ova asina chikara nachitii chauchira navana kana vatanu vatuku nome anga vachikuringedza uvatogomera mao vari bili anga asichavuya hayani hapu uno ndaheya vaihone uno murena yesu aamba araro mamba murena arari achidhoya chividzoni uno apurupesa urovedzo wanzina namurena yesu uno ashumira mudzimu udhoya hayani opora uno ndamubudzisa nani doita izvi mupfumakadzi uno ari zvote zvine waamba ndidozviita ngautavanya utumwa wambodzituwa ngamurava maduva mararu ova ahayani uno madhokotera avawani nakutara nakutiha pfuko ndinyi uyu ane adha ngadzina ramurena ndinyi uyu nimuya muketo wamudzimu namuhumburo wanu kazvo ndiupiyo muhumburo wanu ndiupiyo nichidziva mupfunzi wanu nomusi vodzura kaisu zvidhuro apa vatu bvandadhorobho vana zvifakore vodzurana hapa udzura mutu umwe petu hapa mukomana wamenonite henepo utamuranga chifakore hatimudhivi kana umuvona hatizivi chitung'ai unonga utavanya fedzi rwamimwa miviri yopirawo ndiyahumburera kana mimwe mwami vili mwami ketwa wazubiza wari araro mamba mre hatu vya awo vazenezo linyu uyo linyu uyo huyu msazi obo zira hapa sondeo firao kuna chopirao msilipano uko vongwe fetu he ilones huwa linotebe na chifochi huru kamu vili iyo yoba imaliginete unu mango matokotela kwine sa science a ilones wabati kumisa kliniki kuita muaro na msumburu unubaya vanyuruza ajena atiatu vya na mubona kana ufangaye kapuchulu angaote unonga katife zimia mketo wa mutira unuwa mubuza uru obanyi na une afahone unuwa chikuwiti wa muaro duwa linotebe libangane bivave hone senezo ubonezo unonabona mapungwa achi vya mrao duwa linotebe na musia chia dokote umisa kiniliki ya uya kiniliki unubasi wane butara hayo.
Who is this? Oh God, be merciful.
Binyi uyu, oh muzimu ivana katuchero. Binyi uyu anakweta hezi. Nani ngavya nani ngeza uamba ruhova umufunzi wano. Naruti, nani ngavya na amba ruhova umutu oba na mshumo nazo. Naruti, nimuya mketwa.
The spirit that was on our Lord Jesus and is coming to unite himself with his church is so close.
Mwe waboka mrene Yesu uno ukovuya udibandekanya na chibizo chawe zvitsine ngamanda runo kupadara chawe chihuru chedza chikwetwa uramurera na udisa kabuledzana chibizo cha mudzimu achirawo itero takurerwa tadhuru retsini. Amen.
Who is it? I can't answer your question. Ninyu
uyu ningasipindure mbudziso yanu ningasinipindurera bedzi ningadzipindurera.
And over this sacred desk tonight.
Unakaye tafura ketwa madekwana na musi kandebe dza Yesu yone kampani na yone tengure ya marofa ya mrena Yesu washu ni amezu vabudzivani ya mbilu yanga usinga uri ni mungu wanu usinga uri ni mungu mutu opa manao vizivamwe babara mure rwaho veva tanjua nga marofa.
I believe that that same light that hangs in this church tonight, that same light
shone in Christ's nature, that is Jesus Christ.
Anyone who knows the scripture knows that Jesus said, I come from the Father. Before he was made flesh with Moses.
Pandamusi achitwa nama musi ana musheso gani oba kavuya muri musi mushi achitama umubona amusumbedza mutana wawe kai nomushari ubonana samuthu musi apano kalipasi oba muthu oita zvitizi zvine akoita namusi ngakabatu vera varamurera unokoyi uyadza naone chifaniso chawo chojiwa.
What is it? After his death, burial and resurrection, Paul was on his road to Damascus.
Nandi meaning amararu furwawe mulungo na mvuo. Paul ovandira ni yawo ya Damaseka. Limuduva unocheza chihuru cha murwera pasi. Abo vanna umona naye basibonecheza. Bizicha rwera Paul pasi usika chichimukombodza ova anataizo na mato awe buchura wote.
And he said one time, except I should be exalted.
No amba chinjipinga nganda musi. Nichi huzwa nganta abudaru anzumuru. Zupu wakane mufaka na mayawe. Mudinda wa satane umutambuza. Nga roba abudaru anzumuru. Numusi Paulo achirwa wafasi ndirani yawe ya utobo la batu. Mbuba vachiko ita posho chigwada cho baby wa wapu. Batubeba vijwa wa sasarazi. Paulo vandirani yawe ya utobo la havo. Na mabambiri chikuwa manichawe ubafara no vadisa Yerusalemu.
And about middle of the day, there come a light down that struck him off of his feet to the ground.
Numasiari chivangarara, hasa cheza fasi, checha muwisa nga melenja wera fasi, na wera kapusela li fasi, ene kwa daifi uvaka cheza, chichiri Saulo, Saulo, ningani uchintobora.
And Saul turned over in his blinded condition, looked up.
Uno Saulo arimburuari kaicho chiimo chawe cha upofu. Adabele santa, uno ova chikono ubona icho chihuruane, cheza cha bugara, uno arimurena. Ndi wenyi, arindine Yesu, ndi vamzimu, ndaya mzimu, ndi vamzimu, ndi umena mzimu. Arizdo kondero kandamumfa.
One revelation on that sacred sand. one time upon that place, man can never be the same.
A man before he should call himself a Christian, before he has admitted himself. Panda msachidi tarusa utotoma ava na icho chenje yemo cha sogani uno atangana na mzimu muri bana chipatu ngauri na musi ningava na pinduro ingwe na ingwe ningabona murena achita kokotodo zya rudoraro uno vara filo jivota ripa vado zvitaruchedzera kure vadori zvosova zvalimo dhuva zvova zva Yesu kana ndi zvachimwe chikati kana zvokakeya bungavo amba nga Yesu ndi Belzebul ene diabolo ndi mungomo ka Yesu zvizvote vana pinduro bedzi musi muthu achivuya akwamana na Kristo uno amuvona munga Paulo oraro kana umuchenjera hauna vurathiyoloji voedzana ushangoni vane vangavuya vakona kutaurichedza icho chenjemo ubva kauyo muthu ningazvo namusi vasina chenjemo ningazvo vangasiri vote vakori ndinyi uyu ndimini izvi nazvibva gai havana pinduro mulandu ngauri zvote zvine vadziva ndithiyoloji yachimwe chividzo chaita husi udziva thiyoloji ndi vuchiyo husi udziva bhibhiri ndi vuchiyo bedzi mudziva ndi vuchiyo
as the one who has filled you with his presence.
Umudiva samchidzi wano sa ene onidadza nga buhoni hawe. Novani hone musi chivherera, auna muthu ane angazvijia ka inwi. Auna muthu ane angazvitaruchedzera kure ka inwi. Musi icho chenjemo chichitika ka inwi. Ndivori ndini kanne. Ndi Yesu Kristo sashanduki murova namusi narini narini.
Who is this is performing these miracles?
Ndinyu uyu ane akuita ya madhembe. Ndinyu ane akuita ya mishimu mihuru. Nandi mufunzi. Nandi Ora Roberts. Nandi Billy Graham. Nandi Jack Schuller. William Brennan. Ono ane angava. Aba na mshumu naso. Ndizishumi iswa.
It's the Holy Spirit coming forth with the gospel.
Ndimi ya mketo uchida na mafungo madhipa. Na zvigana vutono na madhembe. Urugisera batu. Mufe wachajiwa nga ndaverero. Ngabatendi vachikomuravera uri ate. Novamwe vakori ningani idzi mvuseredzo. Ningani richiva nadzo. Karitodzura kachividzo. Mulandu zonoambiwa kachividzo apa uri. Musi chichitoma upata chividzo chiswa uri. Aritodzi madhembe. Arichatodza hezvo zvitunakati. Nihavatodza. Vachiyanda midhavini une zvaitei. Arichatodza apa musi tabernakele ya Brenham. Ichisvika kapo petu. Yanupera.
This church is founded upon the principles and the power and the gospel of Jesus Christ.
Chivizo chosimurwa kamiteo na manda na mapungo madhipo Yesu Kristo. Notendai tabernakele iche yoima. Ngave uimi ya mketo wabugara uchiwana usukera mimuya ya uchiza. Na udadwa ngamu ya mketo wana upoza barwaze. Kane ni Yesu Kristo sashanu kimurova na musina inarini. Karabele.
If you do not know who he is, you do not know
ara nisa dhivuri ndinyi, ani dhivuri ni maruga ya namini, unoni dhotaka era udhiva, nani ngato imisa chanda chano, unonari, gawe imisa chanda changa, antabere mkumana brene, urinimu dhive, unomorena anipatucheze, unona umona, nivona zonda zwanu.
Now, Heavenly Father, we bring this message to
Zvinokotsi wataduru ridzisa unomuraedza na michero yavatu vachiimisa zvanza zvavo uri vangatakaira udziva uri ninyi uyu vangatoda kutaruswa naho Yesu. Uri uvuya hawe hamvuwo hutsini ngamanda usvika varwadze vachitomopodzwa unonga murava musi izvo zvonoitea zvino zvechiprofito chadza chividzoni unodzimupona madhembe unoutsa kachiga chaupedza.
Will come the rapture. The church will be taken away. And we, Lord, who have
been in the world, have been in the world, have been in the world, have been in the world, have been in the world, have takurera tadhuru chivizo chao, unu uchituwise nga utavanya mreni. Nga uruhusikare, batuwa kuya ututubisa lifasi, nina ulisika urivachire kalo.
Because they have disobeyed you.
ngauri a vho ngo thetshelesa, a vho ngo guda mulalo fhedzi nndwa, a vho ngo guda u luga fhedzi u guda vhuravhele, uri hani vha tshi nga vha na nḓala ya maanḓa vhoṱhe. Murene, tsho tshipiḓa tshiṱuku mbiluni dzavho tshine vha ita uri vha vhe na ḓora ḽa maanḓa, vha khou lingedza tshifuwo tsha laborotari huṅwe fhethu u thuthubisa muthu ngavho. Mudzimu ara vha tshi nga to limuwa fhedzi uri maanḓa ane vha khou a ṱoḓa ndi maanḓa a mvuo ya muri wa Mudzimu, maanḓa a miyamukhetho o shandukisa matshilo avho hu si u thuthubisa dzitshaka, fhedzi u shandukisa matshilo avho hu no vha ita vhadzinda vhawo. Vhathu vhanzhi vha na zwipengo zwi sala ngei, vha ri ṱalusa sa tshigwada tsha vha sa ḓivhi tshithu. Huno vhapengo sa musi vho ralo nga maḓuvha uranga, fhedzi vhunga vha tshi vhuya vho takala, vha tshi limuwa iwe uri vha nga kona u hwala u nyadzwa ha dzina ḽau. Ndi tshone tshipfi tsha vhana vhau madekwana na musi murene, huṅwe na huṅwe ro takala nga maanḓa. Vhaṅwe nga ḓuvha ḽau vho lingedza u ṱalusa, vha ri ndi khonani ya uḽa munna wa ḓaka Yohane, we a bva phangani a si na tshiambaro, mukumba fhedzi muṱuku, kale wo pombiwa u mona naye. Mukala ane a soko tama nga maipfi vhukovhele na u bva ḓuvha huno are mbado yo vhewa tsindeni ḽa muri, ari ndi ene mutevheli wawe. Ndi munna wa ḓaka u khou penga, o xelelwa nga muhumbulo wawe, mushumele ya nṱha mupo he a vha na iwe, o murena, u fudza maṱo a avho. Huno zwo ralo ṋamusi hafhu, huyu muyamukhetho muhulu u tshi khou ranga phanḓa u vhuya ha murena, unga Yohane o ralo nga ḓuvha ḽawe a tshi pfufudza vhathu khavho vha sa ṱoḓi u vhona, fhedzi khavho vhane vha funa u vhona iwe wo vha nanga. Huno vhoṱhe vhe khotsi ampha vha ḓoḓa kha nṋe, wo ralo, huno a huna muthihi wavho ane a ḓo xela, huno ndi ḓo mu vusa nga ḓuvha ḽa u fhedza. Ri a u livhuwa nga hezwi. No avho vho imisaho zwanḓa zwavho madekwana na musi ri arabele, o murena Mudzimu, uri u ḓo ḓiḓivhadza iwe muṋe khavho nga kha tshenzhemo nga maanḓa mvuwo, zwitendele murena. No vhaṅwe vha nga vha vha fhano vhe vha simise zwanḓa zwavho, fhedzi naho zwo ralo ngomu mbiluni dzavho vha zwi ḓivha uri vha zwi ṱoḓa, ndi arabela uri u ḓo vha fhaṱutshedza na u vha fha lutamo lwa mbilu dzavho. Musi ri tshi ṱutshela tshifhaṱo madekwana na musi, ngavhe ri tshi ṱuwa sa vhathu vha khwine, ngavhe ri tshi ṱuwa na ndivho yo fhambanaho na ye ra vha nayo ri tshi dzhena, arali zwo vha zwo fhambana na lufuno lwa ulukhethwa. Ngavhe ri tshi ṱuwa na u ḓiimisela u farela kha maṋanga a ḽeṱari u swika mimuya yashu i tshi fushea, uri ro vha na tshenzhemo na iwe, nahone ri a ḓivha ane ra khou amba ngaye, ngaho ro ṱangana naye na u mu ḓivha, nahone ri na vhuḽedzani naye. Tendele hezwi zwithu khotsi, fhodza vhalwadze na vhuthupheaho, fhaṱutshedza afuneaho na mufunzi wavhuḓi. Mudzimu, ri rabela uri u ḓo vha naye kha khaladzi awe afuneaho, vhunga vha tshi imba mafhungo maḓifha no vha a funza kha dziradio dzavho. Fhaṱutshedza vhatsinda vha rekhoroni dzashu murena, ngavhe vha tshi bvela nnḓa madekwana ṋamusi vha na u vusuludzea mbiluni yavho na ndivho ya uri vha bva ino awara uya phanḓa, arali vha sa u ḓivhi nahone vha sathu u shumela, murahu ngavhe vha tshi u shumela. Vha tshi ḓivha hezwi uri zwiṅwe zwithu zwoṱhe zwi ḓo fhela, fhedzi ipfi ḽa murena ḽi ḓo dzula ḽi hone. Zwitendele khotsi, ri hangwele zwivhi zwashu zwoṱhe, no ngavhe ri tshi ṱangana kha ḽi ḽa khulwane. Zwino nga murahu wa mulaedza, kha ri tokotamisa zwifhaṱo zwashu huno ri muloshe vhunga ri tshi mu imbela. Nga mbilu yanu yoṱhe, Ndivangana vano mufuna zvakuma, imisani chanza chanu ambane yezvi ngatanzi. Ndiya mufuna oh hamanga dzina.
You know I just love to set like this.
Ni adiva nditotakairo dzura nga urane ndatounwa nga imwe ndira vuhoneni hawe ifilawe lobva lowena mbiruni. Liya riruramisa liri disa kaurangurwa nga muya wawe. Zvitova zvabudzi hanu murosha zvenezo. Nubunga ni chiva kachibizo mandekwana na musi chimbirani ni chimurosha. Nuni erewe inovege. Unamutanga na watabelo hapa mandekwana la vraru. Nisongu angu wa mkuma na nevel. Kashu ya wenga sonda. Kana nga mgive. Kwa awari hata. Kwa WLRP. Nidutakero ubafa aniraro. Mwene bana kana vararu. Vafa nangandile ya budi. Mfuma kazi na nena bana. Roteriwa na radio mtuanda. Na uzula tini na ayo. Utecheresa mkuma na nevel. Na kashu ya we. Na maifi ya wabudi. Ndire ine ahulisa mudzimu ane amurosha na umutenda. Nisongo ambe zvika vuini vatsinda hapa arani sina chibidzo chavayani idhani ni joine na rini ndianibudza ndisako amba izvo ngauri odzura hapa hai muna wanga ndoamba izvi zvipinga zvinji ndiamufuna mukomana Neville Jesu toma ndira theology chiri chautoma ndimwana wa mudzimu chiri chitevelawo ndiafanawo dhuva na dhuva. Ndomudzivalwa minwa hatushanduka nakuti ukadziva Omen Neville mudzinda wa murena Yesu. Uno ndihumbura uri una umwe busiku ndovidza umubudzisa arari asongo kambekanya mushumo yawe achingaita chikara uri ridheri rabhelere balwadze hoba una vamwe vonoko jena hoba humacheroni ano ni adiva numfumakadzi wawo apindura utingo. Uno ndova ndichiko amba na mfumakadzi wanga murawo henepo ngahazo. Nuriribwane mudzimu nga mfumakadzi wawe na muta wawe izvo ndizvabudzi musi nichiona mushumeri na mfumakadzi wawe vachi andana ngauraro kurenda na kuti kupadza izvo zvitoita kuti chibidzo chichimbi the queen. Izvo zvitova zvabudzi vunga maduva chiya. Ni amufuna nga mbiru dzanu dzote. Dzoruga rina ruimbo. Rwaubharangana rune rwaruimba. Jiani dzina la Yesu na inu. Unoni ripe kodu tu kukaradzi. Ara nina yone pokabu. Unorikoya uruimba rwashu rwaubharangana. Numusiri chiimba ndima ya otoma. Rikotodo urimburua. Rakadana nga shashu zoruga. Ripeni kodu.
The name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name,
precious name.
Oh, how sweet. Oh, wonder and joy of heaven.
Was the man for Sedem Gomana? Kari jendi mana zino.
At the name of Jesus bowing, all he prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete.
Nice, what's up, what's up, D? Divangana vonerera rwimbo rwashirutukuro rwavari chanzero rwimba nisongo hangwa tabelo ya muta niyazvererwa ati Telma kana niyarudziva uro kana kodo kana ai karuringedze nani rumburi kari kamwe ndingarulingedza rutina ini.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Oh, don't forget the family.
Divangana vana tabelo ya muta. Ndizvabu dikari ringedze apo. Ndido dzisa yeso murawapa. Ndiafuna yeso rote zvino.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Oh Lord.
Oh murena zongwalwa kha manwalo uri vho dzhia kha muvhili wa Paulo saka dhuku kana aproni kuno mimuya isongo kunawo yabva kha vhathu na malwadze a fhola ri a rabelawo murena uri sa zwenezvo zwi ḓo sumbedzwa kha hezwi madekwana namusi vhunga ri tshi dzi rumela kha vhaṱoḓaho na u lwala nnḓa huṅwe fhethu mashangoni hu na huṅwe muthu o lindelaho na u lavhelela hezwi zwi tshi itea ndi a rabela khotsi uri u ḓo zwi tendela nga dzina ḽa Yesu murwa wawo amen. Zvino ndi khou vhudzisa vhunga ri tshi kondamisa ṱhoho dzashu arali washu wavhuḓi mukomana Smith nga hafho u bva kha tshivhidzo tsha mudzimu we ra muwana u fana na mukomana Neville hafha u vha wangoho a fulufhedzeaho muḓinda wa mudzimu. Ndi khou ya u mu humbela uri a ni humbetshele phatutshedzo kha ini u isa phanḓa nga ino vhege ine ya khou ḓa mudzimani phatutshedzo u swika ri tshi ṱangana hafho mukomana Smith. Kadzana ninga chanu no tanganedzwa hafu kha tabernakele mudzimani phatutshedze.